usiku na mchana liwe lengo moja tu, moja tu. Niambie dunia vile nakupenda sana, tuwe mfano moja huu baby. Mfano mfano naombe wachonge, wachonge zile tulidunde vile nakupenda wewe. You are reserved for me,
no, no.
You are only
wawili wawili humu, oh my baby.